mafuta by mpenzi. Nina magizo na we, nina salamu na we. Dunia tuimalize, nitafune tafune ni kule usinibakize. Tamba na mimi mi wako wewe, uwewe ulululululala. Na leo nimepata kidogo.